Evido TV singeli mabegani.
If you namjua Vido Boy wewe Baba JJ.
We don't see. Sick in the monkey, you know, Purita Nasha. Connacus, you, Purita, you, Kusanisha, Nataka, his cake.
Come on, Nisha. It's me, my man. Nasso kwa masimbe
wanakuwa amepata nini?
If you know you have the boy, wewe Baba JJ.
What do you got? Toka, kasha toka bamba hapo. Wana kutuko wenge usio.
Gevido TV Singeli Mabegani.
Download show live mpya kupitia vidoboy.com.